cyane cyane ifata ku buzima bw'Abanyamerika, kandi harabaye disconnect itaratangira igihe cya Obama, ariko disconnect muziri ya maparti Republicans n'abademokrat bamaze igihe kirekire bahora bahindurana mu butegetsi, ariko iyo miyoborere yabo hari uko nigomba kuba yaragize disconnect. Nuko ibintu bimeze mu giturage muri mu bantu bamwe, cyane cyane mu bantu b'abazungu bagomba kuba bamenyereye yuko ubuzima bwabo bugomba guhora bugenda burushaho kuba bwiza. Ahanini rero haba ibibazo, ugasanga muri iki gihugu hari mbese amacakubiri akomeye cyane, amacakubiri akomeye cyane, ku buryo na Donald Trump mu gutsinda kwe agomba kuba abizi yuko afite inshingano ikomeye kongera kugerageza kureba uburyo yahuza Abanyamerika, kuko n'imyigaragambyo mwabonye no kubona nubwo muri electoral votes yatsinze Hillary Clinton, ariko muri popular vote iyo ubaza amajwi Hillary yamurushije amajwi menshi iyo urebye muri Amerika yose. Ibyo rero ni ikikwereka yuko iki gihugu mbese gifite amacakubiri akomeye ashingiye ku irangi ry'umubiri, ashingiye no kuri ibyo bibazo nyine bamwe bavuga bashobora kuba batwerera abantu baturuka hanze, uretse ko iki gihugu gikozwe n'abaturutse hanze. Icyo rero umuntu yakwibaza cyane cyane ku bijyanye n'iwacu, yakwibaza ku bijyanye n'u Rwanda, ibijyanye n'akarere, ibijyanye na Afurika. Uretse ibyo ibyo Donald Trump yari yasezeranije kuzakora kuri abo bantu bagundira ubutegetsi b'aba dictators, ikibazo umuntu yibaza ni ese Donald Trump azibanda cyane ku bibazo bya Amerika kubera ko ari byo bamutoreye, noneho areba ukuntu agenda ava muri ibyo bihugu bimwe byabona wenda bitamufitiye akamaro, bidafitiye akamaro Abanyamerika? Icyo ni ikintu umuntu yakwibaza, ese koko ni umuntu uzaba angaje, uzaba engaged cyane cyane kuri ibyo bintu bijyanye na dictatorship hirya no hino ku isi, cyane cyane muri Afurika? Icyo ni ikintu umuntu yakwibaza. Ariko ibyo ari byose, icyo umuntu yavuga ni iki? Iyo urebye ku bijyanye n'u Rwanda kuva muri 1994 kugeza kuri aya magingo, hamaze kuba ba perezida batatu, no kuvuga hafi imyaka 24 ya FPR imaze ifite ubutegetsi mu Rwanda. Habanje Clinton, ibyo yakoze n'ibyo atashoboye gukora, ibyo yakoze bibi n'ibyo atashoboye gukora byakabaye byiza birazwi. Tuzagenda tubisubiramo mu minsi iri imbere mu biganiro byacu. Bush wamukurikiye ntacyo yahindiyeho, ahubwo mu by'ukuri icyo abantu batazi nuko hagati ya Bush na Kagame mu by'ukuri habaye umubano warushije kuba mwiza, cyane cyane ko kubera ko ndabyibuka neza hari igihe Kagame twayekeje Kagame igihe cya Bush cyagiye mu ntambara za Iraq, Bush turi muri White House, Bush mbese arimo kugerageza gutereta Kagame yuko u Rwanda narwo rukwiriye kuba muri cya kintu cyo bise coalition of the willing. Coalition of the willing mu gifaransa ni iki, Joseph?
Ni ukuvuga ntuza abishyize hamwe nyine bafite ubushake.
Na ibyo bya Bush rero mu by'ukuri na yari ufite ubucuti na ba Condoleezza Rice n'abandi, ntabwo uwo mubano hagati y'u Rwanda ndetse amafaranga menshi yagiye mu Rwanda cyane muri kiriya kigega cyo gufasha abantu barwaye SIDA, niho amafaranga menshi yagendeye. Ariko noneho no muri administration, no kuvuga ya gatatu kuva Kagame ari ku butegetsi ya Obama, nubwo Obama icyo yaje akora cyari gitandukanye n'icy'abandi, ntabwo yamwegereje nk'uko abandi bakundaga gushaka kwifotoranya nawe nka Bush cyangwa se Clinton. Ariko cyane cyane Obama yafashe distance nkaho, kandi ku bintu bimwe nibwo mwatangiye kubona kubera ko ari n'icyo gihe RNC twashinze cya gihe mu mwaka w'2010 yari itangiye gukora akazi mu byo twagerageje gusobanura, ariko n'amanyanga menshi yo Kagame yagiye akora byatumye noneho State Department ya administration ndetse na White House bagira icyo bavuga banenga buriya butegetsi bwa Kagame bitari byarabayeho igihe cya Bush cyangwa se bitashoboraga no kubaho igihe cya Clinton, kuko Clinton kugeza kuri aya magingo azwi ko aho yagiye avuga kugeza kuri aya magingo ko mbese nta muyobozi mwiza waruta Kagame, ngo ni the greatest visionary leader, greatest visionary leader, ngo n'isi ihubwo ikwiriye kugira ibyo yigiraho, niko yakomeje kubitekereza. Ariko igihe cya Obama yasize nk'aho ashyiramo feri, afunga feri, nubwo izo policies zo gushyigikira u Rwanda zitigeze zidindira, cyane cyane ibyo byo kubafasha mu bintu by'ubukungu ntabwo byigeze
Erega
bidindira.
yaranagoswe n'abantu bo kwa Clinton, kuko
Aha.
yakomajije nabo ba rayisi na ba Power n'abandi nk'abo ngabo n'abandi,
Yes. Yes, nibyo nari ngiye kuvugura rwose.
ndetse na
Ibyo
Hillary
rero
Clinton
urumva ko
akiri muri State Department.
urumva rero ko kuri Obama kandi umuntu wifitiye ibibazo byinshi ku isi ndetse na muri iki gihugu u Rwanda ntabwo ariyo priority ye, ubwo bisa nk'aho u Rwanda yarurekeye ibyo byegera bye, kandi ibyo byegera hari bamwe mu bantu mu by'ukuri iyi politiki yo gukingira ikibaba Kagame umuntu yayibaraho. Urumva rero ko kuza kwa Bush, kwa Donald Trump nubwo tutazi neza uko bizamera, ariko nibura dufite aho umuntu ashobora kuvuga ati reka tuzatangire nawe tumusobanurire ubwo buyobozi bwe tuzabusobanurire, agiyeho afite sena yose ni Republicans, nako ifite ubwiganze bwa Republicans, muri House of Representatives bafite ubwiganze, naho ni ukuvuga ko hari byinshi ibyo Donald Trump yaba yifuza gukora kubera iyo majorite afite ashobora kuzabikora. Ikibazo cyaba ngo se azagira interest ku Rwanda cyangwa se azagira na interest kuri Afurika, kuko ibibazo byacu mu Rwanda, mu karere no muri Afurika ni ibibazo abantu benshi bakunze kwibagirwa. Niyo wenda barebye ibihugu, bareba ibijyanye na peteroli, bakareba Nigeria, bakareba Algeria, bakareba biriya bihugu byo muri West Africa no muri North Africa nka za Egypt na za Libya, wenda bakareba Zangora na South Africa, na hariya muri Horn of Africa kubera ibintu by'umutekano. Iyo bareba hakurya aho ngaho ya za Red Sea, bareba muri za Yemen, bareba muri Middle East, ariko ahanini wenda bashobora kugira imvugo, ariko mu kugira interest yatuma igihugu cyikomitinga kuvuga ngo kirashaka ko ubukungu, imibereho y'abaturage itera imbere muri politiki, mu buryo sosiyali cyangwa se n'ibindi, ahanini bikunze kwibagirwa. Ikibazo rero nyamukuru dufite ni icyo cyo kwibaza ngo se ngo Trump we azabigenza ate, cyane cyane ko aje nyuma ya administration eshatu mu by'ukuri zisa nk'aho ku bijyanye n'ibibazo by'u Rwanda, ibintu bijyanye n'imiyoborere y'u Rwanda, ibintu bijyanye na accountability, cyane cyane kuri iki kibazo twatangiye turimo kugerageza gushishikariza Abanyarwanda n'Abanyafurika ndetse n'isi yose kumva ikintu kijyanye imiyoborere mibi ya Kagame ndetse cyane cyane na Jenoside yabaye ku Bahutu. Icyo kintu ni ikintu cyo tugomba kwitaho cyane, ubwo tuzakora ibishoboka byose kugira ngo turusheho gusobanurira abari muri administration ya Donald Trump, bashobore ku nibura nibura tuzashobore kureba niba bacyumva, kugira ngo bahindurireho imyumvire yabo wenda n'imikorere yabo ku bijyanye n'imitegekere mibi ya Kagame ndetse n'icyo kibazo cya genocide ku Bahutu. Ntabwo tubizi rero, ni ukureba mu minsi iri imbere ibyo byose bizaturuka ku kazi tugomba gukora, ariko bizaturuka no kuri priorities zo Donald Trump azaha u Rwanda, azaha akarere k'ibiyaga bigari, Afurika, wenda n'ahandi hirya no hino. Wenda naba ndekeye aho ngaho, Joseph, ubwo nawe ukanyunganira, ariko ibyo ari byose umuntu ashingiye byifuzo by'Abanyamerika kuba habayeho impinduka, ubwo ni uburenganzira bw'Abanyamerika. Twanabyishimira ko bo nibura bafite ubwo burenganzira bwubahirizwa. No guha chance Donald Trump, kugira ngo nubwo wenda muri campaign abantu bagira ibintu bavuga, bashyuha imitwe, ibyo bamuvuzeho nawe ni byinshi, nawe ibyo yabavuzeho ni byinshi cyane, ariko ari mu byo Hillary Clinton yavuze yemera ko atsinzwe, ari nabyo Obama yavuze no mu nama bavuga, nabonye bavuga ko Obama yavuze ko byagenze neza mu nama ya mbere yagiranye na Donald Trump. Ibyo byose ni ukubitega amaso, ariko dushimangira yuko uko Donald Trump azifata ku kibazo cy'u Rwanda hanini kizaturuka uko twebwe akazi tugomba gukora, uko kazaba kangana, ariko na priority Donald Trump azaha u Rwanda, akarere k'ibiyaga bigari, ndetse na Afurika yose. Nagusubiza ijambo Joseph.
Ndagushimiye cyane mu mwanya, ndetse waduba duteze amatwi, kuko hari n'umuntu wari wambajije rwose mu kanya tugiye gutangira ikiganiro. Reka nimbibona ndabisoma gato, yanyandikira ka message ambaza ati ese biya bintu byabaye muri Leta Zunze Ubumwe za dako ni benshi bambaje, harimo abantu bantelefonye abishimye bati twarakubuze ngo tunywe champagne, bamwe barishimye mu by'ukuri, bamwe baravuga bati rwose bavuga ngo bizaba uko bibaye byibuze inzira ya Hillary Clinton, ari nayo nzira ya Bill Clinton yo kugira ngo akomeze kudutobanga muri kaya karere igiyemo amahwa, ntibizamworohera. Bityo rero bakaba bakomoza ku kintu kimwe n'uko ya mugabo Donald Trump yanenze cyane bikomeye iyo mikorere ya Bill Clinton, akavuga ndetse kwanyereza n'amafaranga harimo amwe yagombye gusigara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wenda binyuze mu misoro cyangwa ibindi bintu nk'ibyo ngibyo, ariko ngo bikabisa nk'abanyereza, ndetse ngo bikaba bishobora kuba ari ibintu bishobora kuzabyara urubanza, bamwe barabyizeye barabyiteze. Ikindi cyo rero wambajije mu gutangira utesa mu Bufaransa bimeze gute, perezida w'u Bufaransa nawe yari ashyigikiye Hillary Clinton, nyine ntabwo burya bashyigikiye Hillary Clinton ari ba Obama gusa n'abandi. Numu perezida wa France yari yashyigikiye Hillary Clinton ku mugaragaro, arabivuga ndetse bamwe ramunenga ngo ibyo bintu akoresheje ntabwo ari diplomatique, yari yarabikoze. Nyuma rero yohereza ubutumwa nyine bwa felicitation, bwa congratulation, bwa gohereza Donald Trump, buri wese wabwumvise ubwo butumwa ni ubutumwa koko bw'umuntu w'ikenya amenyo. Ino babuhaye kalifikasiyo yo kuvuga ngo ni ubutumwa nyine bw'ubutita bukonje, cold, nyine ubutumwa nyine fre nka byeri konje. Mu yandi magambo nta bushyuhe perezida wa hano yagaragaje na buke, ahubwo abantu bavuga bati yamwohereje ubutumwa bwuzuye ubukonje bwinshi cyane, aho mubwiye ati rero turatowe ni byiza, bityo rero tugomba nzaza vuba vuba kukureba, kureba administration yawe, tuvugane iby'imibanire yacu. Ubundi Amerika ni igihugu gikomeye, ni igihugu dufatanya byinshi cyane, ni igihugu kidutezeho byinshi, natwe dutezeho byinshi. Gusa rero ni ngombwa ko nzaza kureba niba indangagaciro zacu nk'abanyaburayi, nk'abafaransa, tukizihuriyeho. Umuntu yabivuga gutyo ni ubutumwa mu by'ukuri budasanzwe. Perezida wa hano mu Faransa yamwoherereje, wenda wo mu Budage ubwo sinabukurikiye neza, ubanza we yaragerageje kuba diplomatike. Mu yandi magambo rero, abafite impungenge ni benshi cyane hano mu Burayi, hari impungenge zikomeye, si Abanyafurika gusa bazifite izo mpungenge, na hano mu Burayi barazifite. Bikurikije nyine iyo gahunda afite, uko kuntu yavuze. Ikindi cyo iyo mvugo ye yo kwikoma abanyamahanga, yo kwikoma za minorite, mu by'ukuri ni imvugo usanga igwiriye hano badakunda cyane mu Burayi, igwiriye muri za extreme droite, icyo bita extreme droite ni ukuvuga abaheza nguni mu by'ukuri mu byerekeye byo kuvuga ngo nibo banyagihugu, abandi badafite amaraso wenda cyangwa se uruhu rusa n'urwabo, nyine niyo bemerewe ubwenegihugu ko batari abanyagihugu ba nyabo. Ibintu nyine no mu Burayi
cyane.
Yego.
Joseph nabonye na Madame Marie Le Pen yagize ibyo yavuze, namubonye nubwo
Yamushimiye cyane,
ntazi ibyo
wanezerewe.
yavuze
Yamushimiye.
hamwe n'uwo muri Netherlands n'undi muheza ngo ni uwo muri
Yego.
Netherlands
Banezerewe. Buriya bavuze bati rwose bati buriya ahubwo natwe ejo tuzaba ba perezida bati abaturage bano kuko ziya za teme yavuze nyine yuko ikintu cya mbere agomba kwita ari Abanyamerika gusa ni nayo sloga ya Lupen yaba se y'abanyamukobwa we nyine uriya Marine Lupen ni la France d'abord les Français d'abord yavugaga ngo ibintu byose bihagomba agomba kubanza abafaransa kandi abafaransa kuri we n'abafite uruhu rwera baturutse saba abaye abafaransa baturutse mu mahanga yewe nkuru ya Sarkozy nayo yaturutse muri za Bulgaria harimo abaperezida bamwe na bamwe bafite inkomoko muri kwa base bababyara cyangwa kwa basekuru mu mahanga abo rero kuri we nabo ntibarabaye Faransa nyabafaransa ariko byibuze iyo bafite uruhu rwera bapfa kwihanganirwa se bafite uruhu rundi rw'abarabu cyangwa rw'abirabura bityo rero iyo mvugo ya Donald Trump mu by'ukuri ni imvugo usanga hano mu mashyaka ya extreme droite yaba ba Marine Le Pen nyine n'abandi nk'aba ngabo kandi rero icyo kibazo kirahari cyaza extreme droite ubundi ahantu hagenda hazamo izo za mouvement d'extreme droite zivangura kenshi inkomoko yabyo biba ari ibibazo by'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage iyo witegereje neza nk'igihe za fascisme nka ziya zo kwa Mussolini zazamukiye cyangwa ziya zo kwa Hitler za nazisme zazamukiye hari ibibazo bikomeye by'ubukungu biturutse mu ntambara zabaye bakazitsindwa noneho bagakena bakanishyuzwa noneho bigatuma nyine bavuga bati turashize Abadage turashize Abataliyani turashize twagirwa n'umuntu ukunda igihugu ni ukuvuga umuntu wanga abahandi bityo rero kubera ino naho hari shomaje ikomeye cyane muri Bufaransa hari shomaje ikomeye cyane mu bihugu bindi by'Uburayi bityo rero Abafaransa bamwe namwe baravuga bati umukati wacu mutoya wabaye mutoya kubera abanyamahanga bawuriye nibyo ikintu cya mbere bakomozaho cyinshi cyane nka biriya nyine bya Donald Trump bavuga nyine ngo twubake urukuta na hano ntibavuga ngo twubake urukuta ariko bavuga ibijya gusa n'ibyo ngibyo bityo rero kubona atsinze akanatungurana mu gutsinda byatumye abo ba extremiste ba hano mu Burayi bamira amababa byateye impungenge abantu benshi cyane bavuga bati dushobora kugwa muri za extremisme kandi ubundi uretse gucuruza urwango mu yandi magambo mu by'ukuri nta kintu zikunze kubaka aba Hitler yego hari ibintu mu by'ukungu byazamutse ariko banacura urwango bigeze aho bisenya n'ibihugu byabo kimwe na ba Mussolini biwukungu uko benshi rero ntibaribagirwa mu mateka y'ibihugu byabo yuko izo za extremisme zizamurwa n'ubukene noneho abantu bakumva nyine populisme bamara kumva populisme bagatora abo bantu mu nzira za kidemokarasi nyine abaturage bakexprime bagatora ariko nyuma bikabishyana nk'uko byagenze mu Budage nk'uko byagenze mu Butaliyani banyuze mu nzira z'amatora baratsinda ariko batsinda hatsinze mu by'ukuri diskuru y'urwango diskuru isenya diskuru izasenya ibyo bintu nibyo niyo bari batinya mu yandi magambo rero urumva ko impungenge ziracyari zose n'abishima bagenzi bacu nk'abanyarwanda bishimiye ati rwose Clinton ntazanyura ni byiza ko Clinton atazagira ahanyura ariko dushobora guhura n'ibindi bibazo bikomeye cyane haba mu Rwanda rwacu haba no muri aya mahanga twahungiyemo kubera iryo zamuka rya extremisme mu yandi magambo yo ntekereza yuko wewe ntawabuze umuntu kwishima umunsi umwe cyangwa ibiri nabyo nta biribaza nta n'uhagarika ibyishimo ariko rero twebwe ibyo tuba tugamije mbere na mbere ni ukugira ngo dusesengure tubwe abantu tuti wenda ari mwishimye iminota imwe ariko mwe murangiza mutekereze yuko amakuba ashobora no kugwa kuko disikuru nk'izo ngizo ni disikuru zo kwamaganwa bityo nkaba nashima n'abagira gutyo bati nubwo byanyuze muri demokarasi ahangaha agatorwa ariko yatowe kuri disikuru y'urwango muri rusange nizere yuko nk'uko yatangiye
hari
nyuma yaho
ikintu ubanza urangize yose hari ikintu nari nibutse ariko ubanza urangize hari
yego tukaba
igitekerezo
twakwizera yuko nyine disikuru yakoze amaze gutorwa nziza ariyo azakomeza kurusha nyine.